siyo yaka Mwezi ukalepa holiday Nyenyezi zisatuluke Uziti wali langiwe Kabineti yonse yata Ma MP yonse tachote Apula chite step down Uzina muli langiwe Zonadi, zonadi, zonadi Mwini tiko ndiwe Zonadi, zonadi, zonadi Mwini ntaka ndiwe Zonadi, zonadi, zonadi Mwini tupi ndiwe Zonadi, zonadi, zonadi Zinalekana Kutinzi kolimu kalebwana Bigeza usatana mumakana What follows you Nichikondi you're not falling no Unatumizi duandino angelo Prophetic love osatafikiwa China, China, no kwa